Ukienda sokoni na huzi, samaki utanuka vumba. Ukishinda duka la vipodozi, hata kama ununui utanukia. Ukishinda sokoni na huzi, samaki utanuka vumba. Ukishinda duka la vipodozi, hata kama ununui utanukia. Mazingira uliopo yatafanya uwe hivyo, no matter what. Ukikana wasengenyaji, kesho nawe utakuwa msengenye tu. Ukikana walalamikaji, kila siku utaona unaonewa. Spending time with people who make excuses, you'll find reasons just to stay the same. Yeah, 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 yeah.
Amka, 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 amka.
Ukishinda sokoni na huzi, samaki utanuka vumba. Ukishinda duka la vipodozi, hata kama ununui utanukia. Ukishinda sokoni na huzi, samaki utanuka vumba. Ukishinda duka la vipodozi, hata kama ununui utanukia.
Wanaojituma utapata usongo wako wa kama wao. Ukikana wenye utayari utajikutona tayarika.
Oh, this is the truth. You don't need to change who you are as much as who you are with. Ukishinda sokoni na huzi, samaki utanuka vumba. Ukishinda duka la vipodozi, hata kama ununui utanukia. Ukishinda sokoni na huzi, samaki utanuka vumba. Ukishinda duka la vipodozi, hata kama ununui utanukia. Vipodozi, hey! Hata kama hununui utanukia. Ukishinda sokoni na huzi, samaki utanuka vumba. Ukishinda duka la vipodozi, hata kama hununui utanukia.